Vicky Bundes.
Yeah, I need to mini goja. I need to mini goja. I need to mini goja. I need to mini goja.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yenyewe mafupi, mahitaji yamezidi kipato. Usinione na latungi, sipigi sherehe na punguza mawazo.
Kuna mbogi ya gomba na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Niko na dosi kudose kwa darola, kini leo ntadose kwa mtaro. Siwashi lakini okile washa moja. Wacha genge ton dijerudisha domba. Na kuna mresh nimemkaba kwa kona. Nipende kablo chukuliwe na corona. Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu, mbona unazini? Sikujua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight
Bendi
nobody.
Bendi tumana lawama, ila umebeba baby nganganga. Umebeba baby nganganga, yani adipo moni nganganga.
Baby sumekanika umebeba. Baby umeweka umependeza. Unavoipanda kama bendera. Baby umekaza ebulegeza. Na tunaichapa mbaka mida mida. Washa tembo ama washa wida wida. Na yukiuno basi basi pinda pinda. Amo ni nyime basi ringa ringa.
Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu, mbona unazini? Sikujua ni mali yako jama.
Alisema ulikufa mwaka.
Dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Download more music at catchyvibes.com.